của con cô. Boca do bom.
Yeah, yo. Minataka necho kuitua you guy. Nipate pesa nenze kuitua my guy. Neche kusema niko kwa mother. Minataka necho kuitua you guy. Nipate pesa nenze kuitua my guy. Neche kusema niko kwa mother. Nenze kusema at my mom's. Minajua nitapata ganji. Nibonge sheng, nikipeleka German. Ile siku nitashinda Grammy. Nitabonga sheng wa translate na kilami. Mokoro nataka zowe ndege. Ni blessing ya kuzaa mgenge. Minataka joni kuwe wealthy. Nikipata stress na inda therapy. Ipo siku sita cheki price tag. Mokoro ndamuweka high life. Mboto flights ndo hashtag. Ndo niko busy nikingoja my turn. Ipo siku sita cheki price tag. Mokoro ntamuweka high life. Mboto flights ndo hashtag. Ndo niko busy nikingoja my turn. Na manifest. Na manifest manze.
Mokoro ntamshikia kilexus. Nikia tajiri na msundo ateja sim rich. Saizo na koroga shengtezo kwa beach. Na muri wa kibib shugli na da investment neza chip in. Ni ya cherry baza ma local nutris. Izo foreign mayolo nikenda nisha kutrain ma vocals. Na skuma tu ma euros kwa bro code. Na tegea lot. Siki yangu itafika na kaa. Nikiamini ya shua venye mother na niombea. Manifest more money. Manifest more money.
Ipo siku sita cheki price tag. Mokoro ntamuweka high life. Mboto flights ndo hashtag. Ndo niko busy nikingoja my turn. Ipo siku sita cheki price tag. Mokoro ntamuweka high life. Mboto flights ndo hashtag. Ndo niko busy nikingoja my turn. Na manifest. Na manifest manze.
Gari imepotea?
Some action.
An action.
Wakoko.